Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagne Kanté to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sego jam ñalle sakraɓe heeɗiɓe. Syndicat ji banque Mali fuɗɗi beeta ko mutere golle balɗe tati Bamako ɗo e leykadde leydi ndi kili am ɓen ɓenna hulliti mette mabɓe. Kartala dow kabaru joɗa haalaji fuɗɗi talatara hannde mbiyanna lolgitti nde landini ngal woni gollirde lollirde centre d'étude e réflexion du Mali fandal ngal ɗo kartal ɗo woni heɓande tialaji leydi ndi dabareji. ACR woytike sifa gurdama lognitiɓe Mali gonɓe to Burkina wi mbiyanna kanko keƴaɗo gollirde nde to leydi Burkina toon les bouguji goni ɓeɗo lognitiɓe sato jaatiɓe jogora honno ɓe galaɗo ɓe jahandi ɗi gon sembe kabaruji amen hannde kikiɗe talatare nogay tati lewru novembre hitande 2021. Bisimilla sakraɓe. Syndicat banque ji ɗi puɗɗi fuɗɗi mbiyanna talatare hannde mutere mabɓe golle balɗe tati yo saabi rafi kawrallah hakkunde mabɓe e patrona ɓeydadi sappo jooli temedere dow joddi mbiyanna na jeyda e toɓɓe tati cawbindi rafi kawral ngal mbiyanna tama ɗeɗo ndeɗo mutere notama no haniri dabareji hoɗi client ɓe joganayi kabaru muɗum keɗɗana ko mi hoore heɓano du fayi sago Oumar Wagoly Abdoulaye Kassi.
Ko hanno client o kañum woni kananke gollirde woni fof kano ɓe gatta joni ni ɓe gaɗi min caggal yalla client en ɓe jaɓi ndeɗo murtere hono fo min gatta e ɗeɗo balɗe tati. So tawi kalisi mali banque woni a wala kartal jaltino wala kalis ngal miɗe miila sembe ni woni koɓe kollata mi hande ka kamɓe mbawata ɗum wawi tawede joni ɗum haqqe mabɓe kamɓe e laamu o ka minen ɗum wodanami mine eɓe kaani yaagade
honno oɗo sarwu sinke yimɓele hewɓe nawtirtoɓe banque ji leydi Mali ndi kolliti mette muɗum sanne kañen goni ko keɓa kalisiji muɗum ley ngallure nde banque ji ɗi fuu gollay so wona banque goto le nokku o fedde neɗɗonodir sina befnde hollitiwide gréve o jokkitama le nokkule ɗe fuuno keɗɗemo kanko noddirte o guettebilum guindo le ndeɗo fedde o woni komo sifi dow hen.
Hande ndeɗo murtere matama e nokkuji ɗi fuf leydi meɗen ndi banque ngaji ɗi assurance ngaji ɗi eko nandi e muɗum saabi lawol séria fuu wala mbajin binowol men waɗude honon ɗo tawete so murtere waɗi fo yimɓe seeɗa kedde toon golla e ley privé ngaji ɗi nanno e séria amen min goni.
Kamɓe woɓɓe ndeɗo murtere fa hande ɗo ɓe gonnoɗo ɓe goni ɓe mbi soni himmeji mabɓe ɗi kuncenaka hoore tan ɓe puɗɗitita golleji mabɓe o gottembe lum guindo
soni air ngaji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi ɓettike safare heɓa hoore amen ɓe ɗoni patrona o wiyan min jaaha e murtere fande kaddi wala e muɗum ɗum ne wona ɗum woni komin jelto
fedde neɓnodirta lappe beef wala fuu ko jaɓi sifade dow hen kamɓene eɓe le fedde sina beef nde jaati ɓe tawaka le ndeɗo murtere farde oɗo fooɗam fooɗe timmude wajibi tan sina yimɓele nawtirto banque ji ɓe muña
lekkede leydi ndi hultama wili men ɗiɗon murtereji ɗi taɓaka taɓama no haniri to buguni e gawo so wona banque jogaji gudi ɗi fof mbiyanna client e ngala toon ndenno wonko heɓani kanko to mbiyan to buguni to Zidat Koulibaly to gawo toon Adisa Maiga keɗanno fostango Abdoulaye Kassi.
Mbiɗen darɗo laamu o kaldal e kawral heɓe so tawi ni ɓe mbawi haaldude ɓe kawri e gotel ɗum welami minen ɓiɓɓe leydi ɓe ɗum tan mi darata min mi jangguino lekkol noon haya wakkati joni o jaati woni komin kaani yoɓede so tawi wonna kammadi nder ɗo murtere yama mi yaade e joddi andi hannde jaati aya wona a yi kam miɗo ni wondi e ɗo enno ɗerewol en certificat de résidence ɗum wawata golle o wawata timintinede hannde kasi kammadi nder ɗo murtere min mi garɗo fami uddite compte an ɗo enen ɗo banque ɗo heɓata laatade minen ONG ngaji ɗi woni ko paabatomi so miɗen moƴƴina projet ngaji ONG ngaji ɗen gaɗamin financé aya banque ono waɗiri murtere joni a wawata joƴinde kalisi a wawata heɓude kalisi fuu anati aya wonko kanɗa joƴinde banque to ne sa joƴinai ɗum tan so ɓooyi banque o ɗum waran jappe dongal nga a wawta kasi ɗum ɗu latotiɗ allah min yimɓe ana ndewa kam miɗo jogui kalisi ɗu le compte an o min garɗo fami ɓantamo mi ronki somi hooti joni yamaɓe mbiyami penowo fe mi saliki yoɓude ñamani ma miɗen e tiɗallah mawɗo saabi minen moto ngaji woni komin ɓamata Bamako ɗo somin jaaha min cottoya joni ko murtere banque nde waɗi ko min keɓata yoɓude ɗito kalisiji saka min ɓawa moto ngaji goɗɗi donc tampere amen a mawni sanne.
Il est difficile de travailler dans ces conditions là.
Sakraba tout ak laymo du kabar ñom banga bembe am Facebook ak Twitter. Jora halaji du jotago leedi ndi sartadi hakunde noga diddi novembre noga jogam lewru décembre 2021 bantinama fa wattu goddo denno hab yimbe mobe ben humaninde dum kaldo kaldo ngaldo kawtal ben holti dum talatare hande denno e wi talkuru ndube holliti kabar mudun ben be pian dabare no ben pelle leedi ndi fufu hawrata do gottu denno be do yimbe holti wi de le ko warata ko denno be kumpitan no wattu di do jol haladi ngadete fandeli kabaru ɗi hono heɓude dewral hakkude ɓiɓɓe leydi ndi kawral du oɗo kabaru fuɗɗi beetako o bomako ɗo fanda muɗum woni lumbiyen lenwiɗe dabreji yalla dawrude tellaji leydi Mali pelle haalanen en e kañe syndicat kewɗi gaari e ngalɗo kawrutal landini ngal woni gollirde lollirde centre d'étude de réflexion li Mali keɗɗana ko Mariame Kamba heɓani edu fostango Ousmane Niall Wuli Abla Kasse
joddade halda ana moƴƴi sanne ɗum ana wawi wadde fa leydi ndi yalta e tiɗallaji ɗum woni e hakkille Amadou Dioppa secrétaire exécutif du centre et de réflexion au Mali e wima ko waɗa wattaji murtereji golle ley Mali ana bonna ko heewi banggal yirewere keɓal
kulle ɗe ana tiiɗi fa ɗo hatata hannde kaako en kana yoppude yo yiidude en kana yoppude haaldude ngal ɗo kawrital ɗum tan woni komin muyri ngal eɗen jogii tiɗallaji mawɗi hono murtirei ɗi jiɗa ɗi grève ŋaji ɗi eɗen jogii tiɗallaji goɗɗi kasi eɗen jogii yimɓe wakkati fuu ana mbiya ɗum jiɗi ɗum kandi minen ndu min mbi ana haani ɓeeɗo yimɓe fuu ndenta kalda minen ndu min ɓeydo he minen tawde e amen minen ndu minen société civil ƴeewen hono kaldirten e ɗiɗo tiɗallaji fuu e ƴeewen ndu hono jareten yeeso
yalla kutteji ko ɗi murtireji golle gatta banggal keɓal ana keɓene jogala andin ɗo kabaru keɓal modi bo mawo makalu ana darta himɓe Mali darta heɓinde ɗi tiɗallaji jogala
ko ɓurɗen hannde wadde hannde de yo ƴewde hono fuu gatten so jaren yeeso tawi en ɓamali jikki men pawe e feewi gooto du jikki meɗen e hoore meɗen kanɗen fawde sabu min ni miɗe miila wala fof ko ɓuri yimɓe jooddo miila dan ko gaƴi sabi wala fuu anduɗo leydi men ndi fa ɓuur en enen ɓiɓɓe leydi ɓe jaati wala fuu mbawɗo miilande en wala fuu mbawɗo wadde hunde du wala fuu mbawɗo wadde o baasi ko ɓuri en enen enon hani ɓiɓɓe Mali fuu ndenta dokkodire juuɗe miilde fuu miile woto gadda du tawi ko gaddi fuu kañi en fuu ndendi so gaddi
nde jonde pawide dow kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi waɗi ley wattumo golloɓe banque ŋaji gondi e murtere golle
ministre jande leydi ndi dedo Ousmane dardi kala mbiyen directeur e académie ŋaji ɗi fiide dabare no kala ardiɓe jande gonɓe ley mbiyen syndicat ɗi joppa jalta e mbiyen e gollirɗe laamuɗe saabu ɗiɗo golleji ɗiɗe jarata ɗum ko holti wiide kamɓe ardiɓe syndicat ji leydi ndi holti wiide kaɗo mbiyen kaɗo anniya mbiyen yedda sariyaji e wimaɓe ndenno ɗiɗo wattuji ɗi an tawede ɓe kawra dow gotum fat fe ɓe jiiɓa jooɗa haalaji ɗi ndonno Ousmane Almoudou woni keƴaɗo haala syndicat jangniɓe 15 octobre 2016 wonko halni darmane maga keɗɗana fostan
Mali tawama e leyɗe mbiɗe kañum en jaaɓi ɗum woni convention sariyawol 87 kañum e 98 la caggal ɗum ɗo sariya wala e ley sariyaji Mali ɗi kaɗowol directeur l'école naadu laatiɗo hono conseiller cap hadde ɗum laatade syndicat na tawede e ley guɓɓal syndicat en nanno min ƴeewi miɗen kaani noddude yimɓe amen ɓe fuu min nodda ɓe fuu min kollitaɓe nde directeur école immina na conseiller de cap immina e wonno ɗo fuu heɓaka sababu sona hono kammari joomum laatigue syndicat na tewdama e syndicat en min ɗumi immo ko séria wi fuu min gaɗa yalla joomum ana warta place mum ɗo wonanoɗo tawi du directeur l'école goɗɗo kasi lontinama directeur goɗɗo kasi saabi o jaaɓi haala ko minen syndicat eko min mbi ko mbiɗa nodda jama amen o fuu wadde murtere mawde tatoɓel muɗum mbiɗa darda jangguinoɓe l'école ɓe du ɓe calo hunde fuu ko tewete neɗɗo kanankoɓe aɗa mbiya fa gaɗaɓe numi ɗum woni naɓaɓe yeeso fa jippina hono mabɓe so tawi wala ko joomum waɗi sona hono kammari jogui e syndicat o na jaaɓi lawol syndicat
cette dernière aura suivi le mouvement de syndicat de l'éducation
joljitiɓe Mali wonɓe leydi Burkina ɗiɗo wattuji ɗi na tampi san caggal ko ɓe dogui iwde leydi ndi batte rafi ndenagu ndenno wakkati joni o ɗiɗo raf ɗoɗo raf ndenagu goto wonɗo ɗokkuɗoɓe goni nder d' accord e tati ɗoɓe goni e muɗum ɓen ley ɗiɗo nokkuji ɗi batte wayde ndenagu sato foof mbiya guɓe kabtoje na hippoyo dow mabɓe e wi keƴaɗo aset Burkina tun temeɗe kewɗe mbiyan mabɓe goni jaaɓe duuri e ley tialaji kewɗi ndenoɓe ndallamkoɓe transition ɓe fiide dabare ɓeɗo garta mbiyan Mali ɗo keɗana ko
laamiɓe fedde ACIR le leydi Burkina Faso ndi kollitiɗe ɓeɗo ñonguittiɓe woɓɓe ana e danɗe woɓɓe du ana toon e buguji yogaɓe ngala fewi ɗo naata ɓe ɓeyɗi ley hen wiide ɓe ana caaki ñalawma hannde o le ngallure doori nde kañe ley kereduji gonɗi toon ana kaaja dumbal liguji ko nayiri banggal ñamduji kañe kadle kanko Ibrahim Agga goto e ñonguittiɓe gomɓe le Burkina Faso o wi yo ɗum gonga jaati
malinkoɓe yehuɓe suuɗoyi Burkinaɓe hannde ɓe ɓe won torraji hewdi wala fuu nokkutoɓe joɗto kasin nokkujete woni aran toon toon fuu naati nokkujete wolde woni hannde eyle gelle mawɗe ɗe to deeƴere wonno aran yimɓe ɗe gelle jaɓata jippundeɓe kasin kono ko hani faabade ɓe ɓeydo acci faabade ɓe
no ɗiɗo tiɗalaji gondi heɓirdeɓe le oɗo nokku hewɓe mabɓe mbi laamu hakkundeji ana hani fiddo hen dabareji fambiri fito le geññaji muɗum en saabi de ɓe mbi ñalawma hannde o leydi Burkina Faso ndi ana ɓuuri leydi Mali ndi nawde
soni male ana jogi bawde tinnon nodditaɓe yimɓe wara natto hunde lobbere sanne sabu ɗen hannde to wonga fayi batte ɓe wala kasin kamɓe peɓɓen yelo allah hannden ɓe wirfito mali saabu nokkuti ɓe jippi arano fo yimɓe mum eggi lafi deƴere jogaɓe du indema winnaka e jama e kuɗiɗo ɗo on
mallinkoɓe gomɓe leliedi Burkina Faso ndu hewɓe mabɓe ana leyi d'accorde men tawo kañe guddu bo ɗo wayde jam e deƴere wondi heɓude sembe ñalawma hannden o yogaɓe du dogiri garti fa jibo woɓɓe du nayiri doori ɓeɗo ñongitiɓe ana jogui tiɗallaji mawɗi woɓɓe mabɓe gala ɗo naata woɓɓe feefa keeɓa ndiyam newaki ɗum woɓɓe du hebde cafaji wona ko newi ɗum en
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakiraɓe ɓen kabaru emen lekki rewdi to Bafulabe to holta wiide hakke temeɗe joyo on ɓen yimɓe commune ngaji ma hina waliya e Bafulabe ɓen gari hawri keña noga ɗi lewru ndu jande do ɓen kabaru zardingaji ɗe fanda muɗum ɓen landiɗ ɗum woni ko wiyete avenir biriyam fanda muɗum woni e hinade kabaru wita wita leydi Mali ndi yalla ɓen dawrude ɗum no kamɓe gonɓe le sukaɓe gonɓe le kirduji ɓen heeɓa hinnade golle ɓen landini ɗum woni ministére leydi Italie e kaña ɗum agence national emploi ɗon balɗe tati jotte tati ɓe gatta e le ɗeɗo jande ɗo kucala toon hakke capanta toon n ardiɓe ɓen sinuji kañe heƴaɓe pelle halnana en gollirɗe laamu totodiri hakkillaji dow kabaru ɓen dow kabaru kange leydi Mali ɗum to kucala toon ndenno yo banggal kabaruji yo banggal imadraji mabɓe hitande 2017-2018 heeɓi mbujam muɗum woni gollirde lolde industrie extra active ITI Mali ndenno wi landini ɓe kawrtal ngal latto sababu e pammina jamarade dow kabaru golleji ɓen kanga le leydi Mali landide ɗum woni gouvernement kucala timinan kabaru ɗi to yerosuɗuɗo holta wiide yimɓe la nawi ana mabɓe ɓen surbaɓe ɗiɗo ciktaɓe guyɓe nden noon nayo ana mabɓe surbaɓe ɗiɗo ɓen nangama keña noga tati lewru hande ɓe nanga noga tati lewru ndu ndenno ɗum waɗi to kuri toon le cercle yeroso commerçant heɓe holti wiide ɓeɗo wiɓeɓe ɓen wujji ko heewi e mabɓe kanko jeeyo jigota holli jaati ɓe jaaɗi ko ɓuuri ujunaji temedere capanɗe jeegom kalisi makko tawane temeɗe jitanɓe jooɗi juuɗe makko ndenno wi seeda fuji ɓeɗo cikkitaɓe wiɓeɓe ɓen ɗannani ɗamnai ɓen parfum ngaji jogɗi so ɗannina yimɓele ndenno kamba caggal ɗu ɓe gaɗa bonandaji mabɓe eɓe juuɗe brigade gendarmerie ɓen kuuri wakkat jouno e kabaru sawiraɓe ɗum timita kabaru mitton dama sata fomtar dow ɓen bemal amen 3w.tutamani.org maɗum ɗo ɗon viyamo 37 321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine magasin maɗe hannde ana fawi dow ɓen kabaru golle demalle to Bafulabe toon Oumar Wagol ɗon yeyi noon to ɗo wattu ndenno wartinoon ɗiɗo ɓen kanko waddiri oɗo kabaru o ndenno keɗɗan fayitaka makko e dow keɗɗan ko heɓani dow fayitaka kanko ere makko yo en kiye jaam sakiraɓe
kanko Bassirou Dembélé laamiɗo kabaru demal le cercle Bafulabe o hollitiwiɗi hitani hikka nde fanaji mabɓe ɗi ɓe mbawa yetta toon saabi de kam mo jokkidiray
banggal maaro guese komin donti yo ko ɓuri tonnuji ujunaji nayyi mo bafongaji ɗi komin donti yo ko ɓaadi ujunaji sappo tonngaji ndenno alhaali ujunaji sappo e nayyi tonngaji banggal ɗiɗo sifaji ɗiɗi heɓugol maaro le cercle Bafulabe miila feeso min keeɓa oɗo adadu o
suudu humnidu kabaru demal le laamu Bafulabe o holliti wiide hectare ngaji kewɗi yorko yaade muɗum le oɗo nokku ɓe mbi kammuji ɗi toɓi toon jaati ka ɗi jokkidiray le nokkule kewɗe keɗɗemo kanko Bassirou Dembélé o komo sifi dow hen
iwde fuɗɗode golle guese ɗe warde joni adadu tuɓoji ɗi famɗa ka nonno ɗi keɓirani laataka fiisago amen yorotay kama nokkuji yogaji to mahina toon nomi dardi golloɓe amen ɓe fiide dabere andude adadu guese musaɗe batte yoro
le laamu Bafulabe o ndemoɓe wonɓe tonɓe koliti metti muɗen sanne mbi ana kaja balli guddu ko nayri banggal guureji le hitande 2021-2022 sekne Diallo laamiɗo appe kam kiɗɗo o ndemowo to Bafulabe to
toɓoji ɗi hewaɗi mi puɗɗalle golle ɗe ɗum low hikka ka yama mi heɓa hakke tonnuji nogay mbambari tawane duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi sato yo tonnuji capanɗe joyyi sato capanɗe jeego soni kam o toɓɓayi ley hitande no fewiri ɗum wawi latade sababu rafeɓugol ñamduji soni lamukoɓe penayi kabaru muɗum dabare
hono ɗum waɗiri bankasino to Bafulabe to kabaru polika mataka toon hitade hikka nde ɗum woni ko keɓanmi sijo tamani Bafulabe.